CKMusicPromos.com.
Another G-Show Entertainment. The CNC Swag Music.
Built in the 20s. Nothing like a chupi. Matu pinji. Matu pinji. Hey. Matu pinji. Kompani kwa skulo chari lila. Kumachu pinji. Chari lila. Jebare kompani kwa skulo chari lila. Kumachu pinji. Chari lila.
Tuwampu chali liwa wishi vati.
Matu pinji.
Kumbi nisini kasta pati.
Matu pinji.
Jepuku chale na ulike pimpu.
Matu pinji.
Nende kumba kali lita pimpi.
Matu pinji. Oh. Machu Pinchu, Machu Pinchu, Machu Pinchu,
Very, very down for the Machu Pinchu. Nipo poka down for the Gucci. Isa kuna bana benda kuna tutu. Sina bakumba kona mapota fide tutu. Nemishanga na machis na baloka. Chu Pinchu family ni kuna tia koka. Wana vibata la benda moto. Vari popo ka over samo. Chu Pinchu family.
CKMusicPromos.com.